Nyansi Ali Omuimbi wa Before Music Wensi chukira lunakulwe na soko kulaba Munange watudao Nolime muto wa munyumia Chenava kuita Nokuberiso Wasamaliriza Nebye nalikola nembivako Wasamaliriza Amaso gange negagobera uo Love and all Omukwano go Love and all Omukwano go Era mumaso ga Katonda sirabanga muntu mulungi nga kwe Mukama ya kutonda Nakumalira kobude Olikamaso na kabina netumula Buliwe kulaba we tifuna sanyu Eritabalika balika Love and all Wansamaliriza Nebye nalikola nembivako Wansamaliriza Amaso gange negagobera uo Love and all Omukwano gwo Love and all Omukwano gwo Nkusubiza mukwano gwa luberera dia Omutali bukusaya de Nebwe bogera nebabigati kanyabo Toba wabudobo Leka tuwe ya gare Abalala chibarume Oh oh Mukama ya kumpanga chirabo Nepo nabana baferebo mukwano Yekwe mugaranda wabalu njiba nange Sirira bankana Mwana kwe walu njiwa Mukama ya kunda mama Wasamaliriza Nebe malikola nembivako Nembivako Wasamaliriza Amaso gange negagobera uo Negagobera uo Omukwano gwo Love and all Wansamaliriza Nebye nalikola nembivako
Nembivako
Wansamaliriza Amaso gange negagobera uo
Negagobera uo
Love and all Omukwano gwo
Omukwano gwo
Love and all
Love and all
Omukwano gwo